Masikela ubhubhela namhlanje kwesinye isibhedlela eseJohannesburg ngemva kokulisana nomkhuhlane wemvukuzane okwesikhathi eside. Lo mculo waqala ukutshaya amachacwe leminyaka elithumelane waduma umhlaba wonke waba nguthandiwe kwabamhlophe labansundu ikakhulu ngemva kokuba iSouth Africa isithole uzibuse. Isizalwane seZimbabwe njalo ngumculi kuqembu lamavevane akaphela uFuture Ndex Moyo uthumaselela umculi abebemhlonipha okumalisayo.
Sithanda nathi ukudlulisa ukukhathazeka kakhulu ngokulahleka kwakhe sihlanganyela nomndeni wakhe. Sisithi makalale ngokuthula. Uyidlalile indima enkulu, baningi kakhulu abafunde kuye. Nathi noma sisenza umculo ohlukene kunalo akade wenza, kodwa ke sifunde okuningi kakhulu.
Kanti ke omunye umculo wakwele South Africa osacathulayo kwezomdumo kaMasikhandi uMaguzu uthi alehlanga elingehlile.
Silahlekelwe kakhulu, akulahlekelwa ngumndeni kuphela kodwa nje izwe lonke lilahlekelwe. Engathi ke umphefumulo wakhe ungaphumula ngokuthula uyohlala ephunjulwa njalo. Izwe nje lilahlekelwe kakhulu ngokudlula kweqhawe elaba ingxenye yomzabalazo wenkululeko eSouth Africa.
UMasikela ube neminyaka ephezulu kwamachumi ayisikhombisa 78. Ezinye zengoma zakhe ezike zandla uBhedi zikhoqela uStimela, Soweto Blues, No Bringing Back Home, lapho ayecula khona umuyi uNelson Mandela ngesikhathi ebotshiwe. Inhlanganiso yezabaculi kwele South Africa ethi umuyi umuntu owasebenzisa kakhulu umculo njengesikhali sokulwa impi yenkululeko. Umongameli Zuma layo sechaze umuyi njengomculi womhlaba jikelele obeyingcithi kwezokuvuthela ichacho kanye lomlweli omkhulu wempi yenkululeko. Kanti ke iningi labeZimbabwe lithi ingoma zakhe zifana noKhawuleza, Danai, Strawberries, Uchileshe lezinye zizahlala zikhwabitheka okweminyaka eminingi umuyi engasekho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlakwa.